I'm at zenbury.com. Super vibes.
Padela koma kunena zona Kukira ala manu abale sindina iponye Kinkazi ya inde, nijazo nse momo Chimwana pule tindi kudijonzi wakalidwe Jika tichindi konde ngati chikupanga pikisano Kukamba zama falidwe yake ndi handede pa handede Hama ziwa mundi chitira ndika kalanda poweka Akangoti baby Nekukama kwanga kumbe Uyu tundiza mukonda Baka naza salenda Hatipuleki ya uyu muza Nitondo za jaka jose ine. Ama ine
Katitime bakuwa Nisa kitire umboni Mene ama nekondera Kapena nipite paledi yo Kutindiga kolengeza Mene ama nekondera Saweza njipa
www.amadzambiwi.com